Downloaded from ilovezedmusic.com.
Hey, yo, Chase B, what's going on?
OG, OG.
Yeah.
Namaste, namaste.
Hey, guys.
Big G.
Mr. 9 years, you know.
The character. Mr. One Bobetta. Ha!
Ichi chikondi ni matenda.
Hey!
Ukanisia niza kwene.
Dead.
Ichi chikondi ni matenda.
Hey!
Woo! Ukanisia niza kwene.
Dead.
Ichi chikondi ni matenda. Ukanisia niza kwene.
Dead.
Ichi chikondi ni matenda.
Woo!
Ukanisia niza kwene.
Dead.
Ichi chikondi ni matenda. Ukanisia niza kwene.
Dead.
Mtima wanga unajenga kudala.
Namaste, namaste.
Ukanisia niza kwene.
Dead.
Mtima wanga unajenga kudala.
Ochi, ochi, ha.
Ukanisia niza kwene.
Dead.
Mtima wango na jenga kudala.
Big,
big. Ukanisia niza kwene.
OG, OG, big G, yeah, dead, yeah. Ukanisia ine baby ni dead. Misasala neka monga single bed. Very tasteless, monga brown bread. Kunikulisa mutima slave trade. Na papata please baby usani chokemo. Sani finisa matans fire Orlando. I don't like if ifo kumama panado. So don't bear me with a fire over an infano. Kitenge tu baby as a corrupt. Ngati kondicha marasta na kanando. Let's take it to the max monga nsapato. Noti if ifo paya na sine rambo. Sani pante na makiki ngati ngango. Holoka pena bene fashion pa matambo. Come make me number one like I'm Ronaldo. Don't treat me like a prayer and Davido.
Ukanisia niza kwene. Ukanisia niza kwene. Ukanisia niza kwene. Ukanisia niza kwene. Ndaba mutimo na jenga kudala. 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 Ukanisia niza kwene. Niza kwene. Niza kwene. Niza kwene. Niza kwene. Ukanisia niza kwene. Ukanisia niza kwene. Niza kwene. Ukanisia niza kwene. Niza kwene. Niza kwene. Ukanisia niza kwene. Ukanisia niza kwene. Niza kwene. Niza kwene. Niza kwene. Niza kwene. Niza kwene. Niza kwene.
Dead. 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 Once, once. Big G, namaste. Mr. 9 years, Chase B. Balangada, Bomasia, Dismo, Enapazo, Timu with the voice, Chipmunks, Wanema, yeah, once G3 City, Timu Marapoti, Vena Cheesy, Vena Yangi, London, Matukuti, Professor, May Dogs,
namaste.